Alipokuwa Moniko Moni Momo Monika. Monika kasha kafunga kamama kana kaduka, wadada wanatafuta wa baba, wanasaurwa watoto na wanachura sikukuli na kumaliza sumuzi sumuzi meja, usinicheze nitakupaka sumuzi sumuzi meja, nimekusha simamisha mnara sindio zangu ziponga, ukinipatia nitakumada ulaku ulaku, waze uyo demu ana mkuku yangu watatu watatu, waze haya mapenzi ni watatu watatu. Nipenda sana chinene, siwezi kushof na e kwa genge, tuki ongea sana dada kwa tenje, nimepata kade mkangu kamemes.
Bendera chuma, mlingoti chuma, bendera chuma, mlingoti chuma. Buya buya, tunaperemba kibunda, kwaya kwaya, tunafirimba ulembe. Bendera chuma, mlingoti chuma, bendera chuma, mlingoti chuma. Buya buya, tunaperemba kibunda, kwaya kwaya, tunafirimba ulembe. Shawai kuibiwa simu msibani, talia kamfiwa namba moja, ama baiki zimikie lugalo, afu mepigia kombati za kisoja. Na tafta katenge cha kuchania jaba, nika honge tenje vipedina raba, sio tena changu wala sio kahaba, achana na kudanga egu achana na wababa. Na tafta katenge cha kuchania jaba, nika honge tenje vipedina raba, sio tena changu wala sio kahaba, achana na wababa. Tunafanyanga so kusema sema, geng ni chafu na tule yangi punda kilema, mbwana nyonga tu wakitaka kubweka weka, yama na kula lafu na penya na peperuka. Bendera chuma, lingoti chuma, bendera chuma, lingoti chuma. Buya buya, tunaperemba kibunda, guaya guaya, tunafilimba ulembe. Buya buya, tunaperemba kibunda, guaya guaya, tunafilimba ulembe.
Bendera chuma, lingoti chuma, bendera chuma, lingoti chuma. Buya buya, tunaperemba kibunda, guaya guaya, tunafilimba ulembe. Bendera chuma.